waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online iyo radio-ga.
Haatanna qodobada warka ugu doorka roon. Daawada tallaalka ee AstraZeneca loo yaqaan ee COVID-19-ka lagu tallaali jiray ayaa shirkadii soo saartay ka saartay suuqyada adduunka. Ogolaha galbeedka Sydney ayaa ka mamnuucay buug ka hadlaya waalidnimada dadka isku jinsiga ah maktabadaha deegaankooda ee ay mas-uulka ka yihiin. Wasiirka khasaanada Jimmy Chalmers ayaa isagu sheegay in dadweynuhu Australia ay sugayaan miisaaniyad wax ka qabata sicir bararka. Haatanna warkii oo fidsan. Daawada tallaalka COVID-19-ka ee AstraZeneca loo yaqaan ayaa laga saaray khaanadaha adduunka oo dhan. Gurgayska Telegraph ee UK ka soo baxa ayaa 7/5/2024 waxa uu sheegay tallaalkaasi in hadda aan laga isticmaali karin midowga Yurub kadib markii shirkaddu ay si iskeed ah ugala laabatay ogolaanshaha suuqgeyntiisa. Codsiga ka noqoshada tallaalkan ayaa la sameeyey 5-maaj ee na dhaaftay, wuxuuna haatan dhaqan galay 7-maj ahayd sida lagu sheegay warbixin, taasoo intaasi ku dartay in codsiyo ay jiraan la mid ah oo laga samayn doono boqortooyada Ingiriiska iyo dalal kaleete oo ansixiyey tallaalkaasi midka la midka ah ee loo yaqaano Vaxzevran oo isagana la mamnuucayo. Tallaalkan ayaa isagu bilihii lasoo dhaafay waa AstraZeneca kan loo yaqaanee si aad isha loogu hayay saameyn aad dhif u ah oo lagu arkay, kaas oo sababi jiray xinjirowga dhiigga iyo tirada qulqulka dhiigga oo isaguna hooseeyey. Halka warkaasi aad ka socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS. Kansalaha magaalada Cumberland Steve Christo Sydney ayaa ka jawaabay muranka ka dhashay go'aankii uu ku mamnuucay buugta waalidnimada ee isku jinsiga ah ee maktabadaha maxalliga ah la keenayay. Waxa uu u sheegay Channel 9 in khatar tahay in marka wakiilada deegaanka ee lasoo doortay ay ku guuldaraystaan in ay dhageysan waayaan bulshadooda, isago oo intaasi ku daray in 60% bulshadu ay ku dhasheen dibadda oo ay leeyihiin qiyam qodo dheer oo muxaafidnimo ah. Kristo ayaa isagu waxa uu sheegay in nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha jinsiga khuseeya aysan ahayn in caruurtu ay gaadho ama buugtaasi caruurtu ay heli karaan. Isagoo hadlayana waxa uu yiri,
and it's not just about targeting gay parents. They don't want any form of sexualized books.
Ma aha abuu yiri oo kaliya in la beegsanayo waalidnimada dadka isku jinsiga ama rabaan nooc kasta oo buugta galmada ah in ubadkeena ay ka heli karaan maktabadaha caruurtu, ha ahaato caruur, ayuu yiri ninkaasi Kristo oo ah kansala magaalada Cumberland ee magaaladaasi Sydney. Dowladda gobolka ayaa waxa ay u hanjabtay in ay dib u eegis ku sameyn doonto maalgelinta maktabadahaasi, iyada oo sheegtay in xukunkani laga yaabo inuu jebiyey sharciga ka hortagaya takoorka ee dowladda New South Wales. halka warkaasi aad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s. Subarmaarkeedyada waaweyn ayaa loo digay in ay cuquubooyin dembiyo wajihi doonaan haddii lagu qabto in ay sicirka ku ciyaarayaan oo say doonaan u dhigayaan, iyada oo la soo saaray talooyin lagaga hadlayo in sicir dhimis la sameeyo oo dadka macaamiisha loo sameeyo, balse xukuumadda Laybarku waxa ay ka digaysaa cuquubooyinka aan la filan karin waxay noqon karaan ee ku saabsan awoodaha ay leeyihiin subarmaarkeedyadaasi, weliba kuwan waaweyn oo baryihi dhoweeto dood ay ka jirtay sicirada ay samaynayaan. Madaxa guddida xaqiiqa baarista ee baarlamaanka ee subarmaarkeedyada waaweyn, senator Nick McKim, ayaa kanaalka Channel 9 loo yaqaano, waxa uu sheegay in sicirku ciyaarku uusan qaanuun ahayn, kana dhigayo subarmaarkeedyadaasi in ay su'aalo la kulmi karaan. Isagoo hadlaya waxa uu yidhi,
we heard the most heart-wrenching testimony, like single mums skipping meals to feed their kids, people dumpster diving. We've got to do something.
Waxaan maqalay buu yidhi, qirashooyin qalbiga xanuunijinaya, sida hooyooyin keligood nool oo ka tallaabsanaya ama ka tegaya wakhtiyada qaarkood cuntada la cunaya aan cunto markaa caruurta u diyaarin karin sababo la xidhiidha tabardarrida dhanka dhaqaalaha, iyo dad iyagu cunto u doonanaya goobaha qashin qubka ah. Waa inaan samayno waxa la qaban karo ee ku habboon arrimaha ku saabsan markay noqoto sicirka cunnada iyo sidoo kaleeta qudaartaba. Sababta ayaa loo xisbiga Greensku ay u sameeyeen xaqiiqa baadhistaasi oo ka hortegaysa ama qaanuun darro ka dhigaysa, sharci darro ka dhigaysa sicirka oo lagu ciyaaro. Halka warkaasi aad kala socotaan weli waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s. Wasiirka khasaanada Australia Jim Chalmers ayaa waxa uu isagu sheegay in jamhuurta ama shacabka Australia ay sugayaan ama ay filayaan miisaaniyad la diyaariyey oo loo diyaariyey kahortaga sicir bararka. Wuxuu sheegay gacanqabadyo inay jiri doonaan dadka shacabka oo arrimahaasi ku saabsan ayna tahayna miisaaniyaddu inaynan sii ballaadhinin sicir bararka jira. Xukuumaddu tallaabooyin adday ayay qaadatay buu yidhi arrimahaasi ku saabsan, isagoo hadlayana waxa uu sheegay oo weliba ka hadlaya kulan ay yeesheen oo ay bangiga isagu dhexe mas-uuliyiintiisa ay la yeesheen.
I really respect the difficult job that Governor Bullock has to do. I believe that she respects the difficult job that I have to do and that we have to do in the budget.
Waxaan ixtiraamayaa buuri muhiimadda aad ku adag ee haysata mas-uuliyadda bangiga dhexe inay samayso. Waxaan rumaysnahay sidoo kaleeta inay iyaduna tahay inay ixtiraamto shaqada aniguna aan hayo. Ma aha buuri qaarkaya qaarka kale inuu shaqadooda u sheego, balse shaqa islamida ayaanu wadnaa oo noqonaysa kahortaga waxyaabaha sicir bararka. Sidaas ayaa waxay keenaysaa in aan wada shaqayn wanaagsan la qabto. Halka warkaasi idinkaga imanayo waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s. Cabsiyo ayaa soo wajahday oo kor u kacday weliba cabsida heerkeedu dhanka ku saabsan dadka rayidka ah ee koonfurta ku sugan marinka Gaza amaba Rafax ku sugnaa, kadib markii ciidamada Israa'iil ay marinkii keliya ee ku xidhayay Rafax iyo sidoo kaleete Gazaba ku xidhayay Masar iyo caalamka kaleetaba. Israa'iil ayaa soo gashay habeen duqayna kadib goobtaasi, iyada oo dadkii carar iyo argagax ay u sababtay. Taangiyada ayaa halkaasi talaadadii soo galeen iyadoo baraha bulshada laga arkayay ama laysdhaafsanayay oo lagu wareejinayay taangiyo iyagu goobahaasi Falastiin soo galay. Safarka iyo isugooshka ayaa istaagtay, iyadoo sidoo kaleetana ay Falastiiniyiintu ay helayeen warqado ciidamada Israa'iil ee soo galay ay u daadiyeen oo tusayeen in markaasi ay banneeyaan qaybta bari oo ay dhanka iyo galbeedka Rafax u ururaan amaba ay u cararaan. dhanka aadaynu fiirino ciyaaraha, madaxa olombikada Australia Ian Kistoman ayaa waxa uu sheegay in haddaba isagoo la hadlaya Channel 9 inuusan ka walaacsanayn isbeddelka dowladda gobolka, maadaama buu yidhi ciyaaruhu ay weliba ka hadheen 8 sano. Labada dhinac ee waaweyn ayaa meesha ka saaray dhismaha cusub ee garoonka Victoria Park iyo sidoo kaleete soo jeedinta dibudhiska garoonka Gabba loo yaqaano. Master Jesterman ayaa waxa uu sheegay isagu in wax kasta oo qorsha uu ku xidhan yahay buu yidhi dadka reer Queensland si ay go'aan uga gaaraan. Haatan haddaynu fiirino cimilada berrito oo aan eegno, waxa ay tahay 25 aan dhahno maanta cimilada oo 8 bisha May ah, waxa Perth ay tahay qorax iyadoo heerka kulku 25 uu gaaray. Melbourne ayaa xogow daruura ay jiraan, heerka kulkuna 17 uu yahay. Canberra ayaa sidoo kaleete heerka kulku 17 uu yahay. Sydney ayaa 21 heerka kulku uu yahay. Sidoo kale Brisbane ayaa 25 heerka kulku uu yahay. Sarifka doolarka haddaynu fiirino, halkii doolar Australia marka lagu sarifo Mareykanka, doolarkiisa waxa uu noqonayaa 65 senti oo Mareykan. Haatan akhyaarta hawda nagala xidhiidhaay, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeena qaybaha ka soo hadhay, inagoo gali doona balse qadar yaro xayisiisa.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.